Awe chirene chiva mukuru ne muvamu edoboozi erigamba nti ono ye mwana wange omulonde omuwulirizenga.
Yasuna nte
aluna olukiiko lufuso olukiiko simanyo waluna kwa aa ono atesa toli adula chiri mu lukiiko wano. Aluna olukiiko lufuso olukiiko simanyo waluna kwa aa ono atesa toli adula
kwabula mubyakoye ku nsimwe mulyo muwayira nafudde birwadde by'essirimu gwe bamulangira enjaga yavuddeyo nayo neyomba okwabula abyase gwe bakutteyenze gwe muwayira ekke bwe yakwataata wekunze kwe yasookera toji zakabi amaziga zisaba zisasira lwaki buli kikolobero waffe gye mukikolera abaana be basuula embuto waffe gye bazifunira nagenda okubba ekiro waffe gye yetegekera tetunagenda tutya mukulu mu mazima ddala bwera yavuddeyo nayo neebakobesekerera yasuwalukaga sebolimbira ddala banja abansala ne kati obwavu kye bubakola embizi zakubye mulanga nga maziga gakkirira abantu b'enseno ddala kiki kye twabakola maaso kagaana tuli ekyo nakyo ne kikikumira buli ayiga okuvuma olinga embizi kwasookera.
Luno olukiiko lufuso olukiiko simanyo walunagwa aa ono atesa toli yadula kiri mu lukiiko wano. Luno olukiiko lufuso olukiiko simanyo walunagwa aa ono atesa toli yadula kiri mu lukiiko wano.
Alright. Omusolo gwayimuse wano nga munyivu ebyaddala kwoza wano basoloza sente oluguudo ddumala kyokka kukalinayo obugagga kwenna kwera embugo zaavuddeyo nazo ne ziva mu mbeera abantu waki ku mikolo ng'embaga mutwerabira mulinda muntu kusooka kufa ne mutujjukira twetaagayo olubugo obulambo mwe tunaaguzingira enkoko zeebuuzizza bakuzi kikye nabakola naayiga okukula ku chikeni kwasookera akasirikiro kabaddewo katonda beeko kyayogera kibwetere neyayo kyamasiro bali wambaagala kuba njagala geza kugeye neerabika temala abantu njagala bazikiriza natonda abalala bakoze ebikolobero bingi ne bye nnali sisuubira natuma mutabani wange ku nso bafiiririra kibooko naalya ne ku musaalaba ne bakomerera okwalinga okumwebaza kumulangira ku bbambaawo muwoza yesu tadda n'ebyo ebimuganye okukomawo tulakkalira olukiiko lujagenda
ma luno olukiiko lufuso olukiiko simanyo walunagwa aa ono atesa toli yadula kiri mu lukiiko wano. Aluna olukiiko lufuso olukiiko simanyo walunagwa aa ono atesa toli yadula kiri mu lukiiko wano.
Enkima zaavuddeyo nga nazo nnyiivu ebyaddala bw'otutunulira n'abantu toyinza kwawula kyokka bo bazimba eri makalina mwe basula fete tulina yadde amagezi agazimba akasiisira wanti mweyogedde mazima enswera n'enjulira naffe otutunulira n'enjuki toyinza kwawula fe baatusindika eri mu kazambi mwe tuzula zo ne bazisindika eri mu bimuli ebinyirira era zo ze zivaamu omubizi fe tuleeta kolera emirambo gyayimuse najja amaaso ne gikakanula lwaki munteeka pamba mu nnyinda atalina minyira lwaki munsiba akaba atalina kye nnabakola sebabi naye yayimuse abeeko kyayogera katonda wagamba mu kifaananyi kyo mwe wantondera mbulira mmanyi oba katonda akufaananyira ddala sobole okumanya oba ne katonda atiisiza ddala ensenene zaasabye balekerawo n'okuzeddira kubanga abazeddira te be basinga ozeesala ebitonde byavuddeyo nga bikambo kamala
disaya luzinda
ebeera pati
aluna olukiiko lufuso olukiiko simanyo walunagwa aa ono olukiiko simanyo walunagwa aa ono atesa toli yadula kiri mu lukiiko wano. Aluna olukiiko lufuso olukiiko simanyo walunagwa aa ono atesa toli yadula kiri mu lukiiko wano.
Muzanzi's finest.